you, Malisa's story, if you liking what you see. The music in here is making me want to move my feet. Ebu, come home my waist, I'll show you how you lead. Mimi na wezi tupangane, si wezi drive gari na iko tipsy. Kama karata nitakuwala, usiogope I don't buy. Don't know how na nikumbuka, nilikuwa best ya ex wako. Basi unani like, na mimi na kulike, so see, to like yani.
Yeah.